Aïe,
Bryson, la shit from crowd.
Uloba kambe kutini kone la kataba. Ini futa yangane uniziwa boikata. Uloba kambe kutini kone la kataba. Ini futa yangane uniziwa boikata. Kataba, ni kone la kataba. Makwacha, niziwa boikata. Kataba, ni kone la kataba.
Jemango kalapa ize kupanga zanga basi inu yoku mandisoka. Ngini zanga kuzipusha kutindi bezi ndalama basi kumandiseka. Dola ndi zanga ndiko za kupanga zomwe ine yotu ndi kufuna. Kaya kujela nyama olo matimba bola ine yondi kupuma. Itako guli saka bunjika holo mango ovundika. Kampamba kusunga kena kukujela bola moyo uko suntika. I'm living the life the way I want it. I don't even care what people will say. I'm all about granny, I'm do it for farming. I'm not in a lesson, my nigga, you know.
Uloba kambe kutini kone la kataba. Ini futa yangane uniziwa boikata. Uloba kambe kutini kone la kataba. Ini futa yangane uniziwa boikata. Kataba, ni kone la kataba. Makwacha, niziwa boikata. Kataba, ni kone la kataba. Makwacha, niziwa boikata. Izi ni ngoma za kwatu. Wafana vala ni matu. Mufaka face na chamona pandano. Iwala shiji ni rambo. All I want is some juice. Like bola wani chena juice eh. Unisonde cause I'm shining. Check some numbers nika puri ing. Wakamba yamu ni lekodi. Tuma nika ni tupopote. I'm a fam like Petula. Na wazima kwa chicken she used to hate. Now she likes my DP. Thinkini masha malanga na boxa peza ni mansam. Mwache jina batu wa madiamu swamo. Uloba kambe kutini kone la kataba. Ini futa yangane uniziwa boikata. Uloba kambe kutini kone la kataba. Ini futa yangane uniziwa boikata. Kataba, ni kone la kataba. Makwacha, niziwa boikata. Kataba, ni kone la kataba. Makwacha, niziwa boikata. Sunga chinje wa uyo ni wa uyo. Simpa kachu. Yeah. Washika mala. Oye 1414. Blessed. Siboya kachu.
Shout to best on creation, no limitation. But a Siboya production. Give me a maker. Yeah, that.